kulira chinga tukola kweje mikono jozingite obuna kubowe mbeja buumuze oina kunyikira okuli nabali banno kati chemanyi bakwewala bantu bamanyi bagalaina awo n'emikwano bera natukonyo joyita kikweyunira okugajambula buno bwavu bwennyamizanye yali afunye manya sirinjo lunda mugenyi era bwe ziba za kukyaluseto sattira zikutuusa okugwa mu nsobi nze nkimanyi owulira kipya mu mwoyo ku nsonga wano bangi zibaweddeko ne babinojja baali babala obuvangata kakati abalabi abalagangalo naye mukama bwakumakuma abayinike sanga buli kyanakubagiza olwotuula nooza duniya twagita nga nayo olwo yeeyongerayo Katonda gwawa nategekera obukadde bwe mu nsi muno osanga batono eno duniya nga yasazeewo ekukyukire ne mubire ekuwanulayo ebintu bingi ebituviirako embererezi n'oserebaano yavola n'obulwako ekintu ky'olaga nti kiikino ekyakumala empiya mu ngalo zikusooka n'ezitaakuva wasemberwa awo essuubi likubeeramu naye nnakuuke zikukyalira mu bukadde bwo manya nti olifowooza twaliwo tofanga kwaseka bwe batyo kikirokole ensi bw'ebifaanana katonda yamanya engereka ye sanga buli kyanaazikuddiza abalaba ekipya basaasire era bakimanye essanyu teribeera n'emiti bwegiwatula negikala kyeyoluyita n'egitojjera bwe weesonyiwa obwavu obukujimbye n'owola n'omanya nti byebeerawo n'abalabi balwa n'olumu kukikuta kyoyo sirinjiza mugwako naye kasitendabika yeegozobana n'odda ku mbalaza okuleera engalo olw'ekitiibwa n'okifuna otya nga kijjuvu kola oleme okugawula nseko nze wali abannenya emizannyo gye mpita nga bakyali naddala embaku n'akugamba nti ffe bya duniya twabita kati twesiwa amagengere n'okutunda by'obeera olina obulwanyise munnanga ekiba kya kabi ne gw'obiguza funvubira nnya ku fotole eky'omutwalo n'akuwabina waliyo nno n'abeekwasa nti bankomya nga nayalowooza kuloga munnanga ojja gwa ku mikandu wummula ng'enkuwa kupanga birala soma kayavu wale nyolukoya kakirako mugu wa ddalu olw'embeera n'obukolomoni byakola n'ensonyaze n'abakumuka olwo olusungu kalutandika okulwanjala ennyini lwatunula eminwe olw'ekikapu mwalupakula okulwanika ngakikyafu muva n'olusu n'olaba omuyifu abadde akulira amakampuni ali ku nguulya gimiringusa okunywa si kwe kunaamala ebizibu byo awo bambi olimbira ddala baseka bwe batyo kirokole byensi bwebifaanana Katonda yamanya engereka ye sanga buli kyanazikuddiza Abalabe ekipya basaasire era bakimanye essanyu teribeerera n'emiti bwegiwatula ne gikala kyeyoluyita n'ekitojjera Kati nno nandikusabye oba okutte gyensimbi mugenyi okiteeke mutima zikyala ne zikyalukera nfaafa kati bambi awoza twaliwo na kino kyandigasizza nnyo abakola bw'ozifuna fu oziteeke mu bikalu ye bbanka eyeere terigwa terigwa miliyoni bwayavwala gumiranga ekiba kizooba ogudde bwe wanka wankamanya tabwesonze kuuma by'osigazizza ku lwaniko togeza okugabula ennyonyi n'obunafu mwanifuye nnyo okubwewala iya iya tobutuuza obwongo munnaffe atannafa obaolyawo nga zikomyewo balamudidi mayanja ne bwakalirera amadda bwe yayitanga waddira ekyo kimanyi gwe suubira akabubedde era olifuna leero yentanda gyensibye tofanga kwaseka bwe batyo binyikira okola ebyensi bwe bifaanana Katonda yamanya engereka ye sanga buli kyanazikuddiza Abalabe ekipya basaasire era bakimanya essanyu teribeerera n'emiti bwegiwatula ne gikala